Katonda njagaru nolimbo nkwatire ko Just make boy from Uganda. Njagala batulabe, njagala bu haters butulabe, njagala bamanye njono siyoli yayenda. Mubyafayo batulabe, ne mu newspapers batulabe, ne ku radio bamanye nti yono yakona. Ife bya tukola binyuma, ebinyuma tubela mu chikaisa buli sawa nga tuzinonya yatana. Uchikoloti yago gazina, uchikoloti yago nyenya, okirizoti yanga teba kusinga. Kati boy from Uganda, njagala nkukwate ng'Oluganda, njagala bamanye ntono Katonda gwe yalonda. Ife bya tukola binyuma, ebinyuma tubela mu chikaisa buli sawa nga tuzinonya yatana. Ife bya tukola binyuma, ebinyuma tubela mu chikaisa buli sawa nga batunonya yatana. Feelings wazikwata ino mutima gwange wagukwata, jukira lulinga tuli mu dancing tunyumirwa nga tunyumirwa. Ikati boy from Uganda, njagala nkukwate ng'Oluganda, njagala bamanye ntono Katonda gwe yalonda. Ife bya tukola binyuma, ebinyuma tubela mu chikaisa buli sawa nga tuzinonya yatana. Yegwa singa, yegwa chikuba, yegwa singa. Yeah, girl, wine it slow, wine for me, wine fanatic, take it slow, girl. Yeah, yeah, yeah. If you get to call her in your mind, in your mind, tu bela muchika isa ulisa wanga tuzinonya ya dana. If you get to call her in your mind, in your mind, tu bela muchika isa ulisa wanga batunonya ya dana. The boy from Uganda.